Kijichanganya naruka nawe za taekwondo eh, I'll be fight like a Jackie Chan ha vumijiwe bwana Amitabh Bachchan ai hallelujah
hallelujah
haki ya Mungu we mtoto mbona leo mutani huwa
utani huwa
on the track.